Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Back in the days, situkini ni ulikuwa unawase watatu kwa bar. You are ramping for three guys, so you have to put your...
You have to perform.
You have to show them why they lead. So yeah, but vile tumesema, of course, kama wewe ni rapper, usitake our word. If you want to brag about having it, sometimes in it or speaking it, it exists.
To existence.
Flatu. Takuwa methusela. Lakini sasa, shida ya Africa. Zi, na yo, ni sisi. Do you know who will live for very long? The Kasongos of this. African president will live.
Yeah.
Utapata raya Museveni jo. Kwa sasa, Museveni ya pati, Museveni ya pati yo tembe. That's the reason why this rhyme hurts.
Oh.
Nige kwa Hannah Maybach, it would be mean shit.
Yeah, yeah, yeah.
Hey, but yo Maybach imesundwa kwa lot. Makex inaskumwa na mbot. Oh, shit.
Omolo. Nimeumia kidole leo.
Usikia unajua yo unatoa ndai kwa barabara so fuck you. Yeah. Alafu endelea.
Nimeumia kidole so siwezi sema fuck you vizuri.
Eko nene. Episode 663. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sinjo?
Yeah.
Na nime notice jo, it's been long since to bongeja hip hop, yes?
Mm.
And majuzi tulikuwa na Zach, tukua tumetoka round fulani. Ilikuwa ni Friday.
Mm.
So Friday night tumetoka, tukua na best yetu, ile siku tukua na Brayo.
Mm.
So tumetoka na Brayo, masaiza Upper Hill. Tuka mwangusha huko alafu tukaenda tao. Tukachukua zile manjiva za Sanford.
Sanford.
Izo njiva situ kwa nini jo?
Like, they're not slapping.
I think also poverty played a role in making them taste as good as they used to taste.
Monopoly. Pia ikuwa some type of monopoly.
Yeah.
I love squeeze because of tena demand ikiwa na supply ikiwa nini sometimes unapata quality control.
And I think we've also tested some really good fries after that.
Hizo
siku tuko tunaweza ku afford some really good fries.
So kuna places mtu kula fries mbona zile za
unakukaile. Una fry.
Ilikuwa ni once upon a time. Mbona once upon a time ile ilikuwa ilikuwa niyo ile msali alipika vizuri alafu raika ule where's the chef fikiendeka the chef ndiye siwa itengeneza another bad meal.
Yeah. Really.
Yeah, ilikuwa movie moja ya ni Quentin sindio?
Yeah,
so Quentin Tarantino movie. Yeah. Mm. Kitu kama hiyo. So siku hizi kuna kuoga na hivyo like kuna places za kula fries uko like damn man. Yeah, cause talking of places where that you discover kuna place fulani you discover online plug raya watoto fikijua tumelipwa jo. Place inajita Motown Langata. Mboga wanauza nyama. Wanauza nyama safi sana jo. You order some pork hapo jo ni kwa zile za Yesu alisema tusikule huyu.
Nyama imenishtua hii wiki yani. Kuna picha imekuwa ikicirculate iko na nyama inafanana na kadem fulani kako na haga.
Yeah, nilicheki hiyo je.
Hiyo nyama iko na haga.
Sira iko sikate nipatie hivyo hivyo. Rene shanao. Yeah, so kuna hiyo your place ya nini. So yeah, so back to your siku. So tukikama hivi tukamua kusikiza like some old school shit.
Mm-hmm.
So one of the songs kuna sikiza ni ngoma inaitwa Ice Cream. So Ice Cream na kuwaga ni Ghostface Killah, Raekwon na Capadonna.
Capadonna with method on the hook.
And it na meth on the hook yani. And it had some bars that we were like damn, the things we used to appreciate as kids. So
you're banging that shit mkiwa how old?
Tukona ibango ma tukiwa tuseme at 19 uko si ndio?
Yeah, most people for most of you guys it was 19. I was slightly older than you guys. So maybe niko nimefikisha maybe ka 21 22 hapo.
Okay, wacha tucheki jo ilikuwa so kwa Ice Cream kuna kuaga na so tulikuwa nafikiria juu the lyrics and how we used to like back in the days you'd make like a mixtape alafu unapatia dem na mwambie sikiza hii ndio ukinikumbuka. So nikaanza kushindwa kwa nini siku aitumia dem hizi lyrics jo because mademo wa kitambo na jo kitu moja ilikuwa nao tukile siku zitunaita mademo wa generation yetu ni mademo wa kitambo.
Yeah.
they never used to look like wanapenda day kijo. Wange propose two stories a day kijo. Who do you think I am? They used to get offended. Jay,
like, what do you want to do with that thing?
Yeah. So, ilikuwa ni nani jo? Msana itwa Raikwon. I think, oh yes, Raikwon ilikuwa ngani? Shaolin's finest. What up, boo?
Peace, your highness. Show, I'm lounging. Big dick star. Your niggas is the flyers.
I think you're lounging. So, they wanna close. So, what are you doing? Yeah. I'm just lounging. Big dick star. But this was not even the shida. Shida ilitu nini, like the rhymes. Imoja ndio ilitu bamba. So ilikuwa ni double time sometime. Ice cream, you got me falling out like a cripple. I love you like I love my dick size. Baby, I miss you. Take imagine yo Joe. This could joke like chicky. So I love you like I love my dick size. Take baby, I miss you. I think you only said to me kwa Gen Z. But time yetu ingekuwa what? Who do you think you are?
Because even the things you had to go through.
Yeah.
Squeeze unajua tu ni kanini tu ni katrao na kangodha. Yeah, you had to go through materials.
Yeah.
To this layer, then put another layer, then doing like three-step verification.
By then, yeah. Squeeze unajua hakuna password. Squeeze iko tu.
Yeah, iko tu. Yeah.
I prefer three-step very yo. 3FA.
3FA.
Yeah, I prefer that jo. Yo. At least that's not going a few steps to verify. Sipio? Yeah, whatever. Authentication.
Yeah.
Yes. So
when it comes to those lyrics, I think wase wa utango alikuwa ameshinda. Siko ubaya, but guy.
Gani tena ulisikia ovyo?
Si hii nani ujidefend nayo kila siku. Ghostface. We eat fish and those salads.
Hey, oh. Yeah, cuz those were those days. I think pia slang pia may change.
It may change with time, yeah.
Yeah, cuz like one of the best diss tracks, second round knockout Cannibus.
You might get more cash than me, but you ain't got the skills to eat a nigga's ass like me.
Yeah.
Yeah, man. I think right now it's different.
Yeah, that
time si tukisikia tukonajua ni una
like
una battle
una alienate
basically. Yes. You don't have the skills to battle with me,
but say it kiskia to consider like hey what in
you got the skills
unaona upinde wa mvua kwanza uko una drive alafu upinde wa mvua imetokea na usikie hiyo rhyme.
Do you think there's a time I don't know what we are listening to you are claiming maybe how sometimes football is gay and then some music
yeah.
And there was this line niambia ti if the lights could go off my dick would be in your mouth.
Yeah, ilikuwa ni
nani?
Ilikuwa ni corrupt. Corrupt wa guy wana kila rhyme ka yet you're such a bitch. If the lights were a little off, you know. Yeah.
My dick would be in your
ilikuwa some shit like that. Ilikuwa hot. Yeah, hip hop wa guy.
You get what he means. Cuz I'm like, "Oh, okay, yeah, I'm gonna make you my bitch."
Yeah.
Stuff like that, eh? Eh, but say jo.
DJ Quick pia.
Yeah.
Ngoma yake versus MC8. I never had my dick sucked by a man before, but you're going to be the first, you little trick asshole.
Oh.
MC8. Aya. Fucking with Dre Day. Iyo ngoma yote. Dre na Snoop. Izo bar zote huko hivyo zilikuwa tu ni pause. Yes.
Hold up.
Gap teeth in your mouth so my dick's got to fit. Snoop, you come up with my nuts on your tonsils.
Izo siku ilikuwa.
Izo siku ilikuwa gani ngoma.
Ilikuwa nini sana.
Yeah, but also izo siku atuko tuna go into dissecting lyrics kasa hizi. Unajua sasa hizi everything is about bars. Mm. Yeah, so hiyo ndio inafanya watu wana dissect. Izo siku ilikuwa nasikiza tu ngoma nikaa. Unajua?
Yeah.
Mm. Yeah, nini ilikuwa kwa? I think ilikuwa ni kwa ile caught up soundtrack, I think. Caught up soundtrack, wacha ni check. Ngoma ilikuwa na corrupt. I think that's when he used to say something like that. But you pay me nikumbusha. Stori za kutengenezea madem playlist.
Yeah.
So, uliwa itengeneza playlist?
Tengeneza moja.
Back in the days, man.
Tengeneza moja, I think, around 2000 and what? Is it 2000? Between 2001 and 2003.
Yeah.
Alicia Keys album ilitokea gaga. Ile songs in a minor.
Oh.
because I think one of the songs was that
when she did that hairstyle and towel kumeja to your
exactly
hairstyle.
Yeah, yeah.
Like so Kenya pia tunakosaga creative. Kuna time kila day malikuwa na Alicia Jo. Hapo ndio Easterly Alicia Jo yenda nagi na Central. Bora Jo demo Central Jo nywele imeenda. Hapo Alicia uko like eh Alicia eh.
Nywele Alicia.
Eh kwa Central ile kwa gapoa na hizo mnachapa chapa kana leto hapa mbele. Mcheki kana hideo.
Kana hideo forehead.
Eh your forehead.
So basi si Central peke yake
tunaizia
Mm. Unajua itangwa the East African forehead. Nishaisiki gambla miflani kibonga yake. As you can see the East African forehead. Yana ka seti joka dejo.
Yeah.
Kama toka straight from Mulima.
Kama Rihanna angekuwa nayo. Mulima tungekuwa pabaya. Rihanna unajua meko birthday mwengo kwa very confident na.
Yeah. Unajua Rihanna sikwagi. Haikuwagi as ridiculous as zenye. Yeah, kuna zingine mkuna
hato. Kuna zenye.
Kama ule... Kozi Ariana haikuwagi eti ninyuele meanzia mbali. Yeye hako tuna forehead.
Yeah.
Like hako na kichwa ya hako kuchapa kini kakikondo.
Yeah, yeah. Kozi ya think ya nini ya Central ni kuwa
ni tunyuele.
Kwa usha chiki gule politician. Ule msapere ule alikuwa elected ama ni erected in Australia. O mother flani hapo. Hei nyuele hake juwaze ga. Hata alamu ishindago like what is going on here?
Her hair is not representing.
Yeah, yeah. Mother anakuwa gani ni tricky sana. So, my playlist ni ngoma gani mko mnaika gaje?
So mimi nilimaking hiyo playlist ilikuwa na Alicia Keys, Woman's Worth. I think kulikuwa kuna India Ari flani, kulikuwa kuna Jill Scott flani. Mimi nilikuwa nimetengeneza playlist ya Neo Soul. At that time nilikuwa na Kadem flani ka Black American.
Eh.
Eh. Eh, kulikuwa kuna ni bamba mbaya. So hizo playlist ilikuwa hizo ma Neo Soul kwa zina bamba. My love for Neo Soul came from there by there.
Yeah. Okay. So, Ian, wewe, mi unajua, story kama hizi sikosagi ya horror story. Sikosagi jua horror story.
Kwa zuhu nitengeza ya hip-hop, si ndio?
Yeah, nitengeza ya hip-hop. Zii pia nisha tengeneza zile za nini?
R&B.
R&B, R&B. Ile nime mix both hip-hop and R&B when I'm much, a little bit much older. Ile time kuna try kudinya the pastor's daughter. Hako ni party
aja. Oh, yeah, I remember that.
Yeah, so, hiyo nilimtengenezea gaya yake haikuwa mbaya sana. But kuna mwingine jua nilitengeza gile time, ujo tumeanza kusikiza hip-hop kabisa, like cinema heads. Yeah, jua niko 19 turning 20 jo. Niko zile za iko nane. Yeah. Nikamwajua kumtengenezea. Wacha tutaponga. Eh, tuambie hako. Wacha hii. Wacha nisianze na
horror. This song nikisikia about playlist. Eh. Nishitengeza CD mbili. Yo time kunaenda unachukua. Na ban. I think onza hini liban hapo kwa mwa.
Yeah.
This baby huko ba 2010 huko. Liko yunga mayani. Ah, ni ini ya 22 of years. Naona si. Tell you say, vibes kata.
Yeah.
Najua ile ngoma waza. So, lyrics, I think the first verse anasema, me half it tell you say, me a mad over the pussy day. See, you know, the lazy lyrics. Me love push me good in there. Especially when you turn back way. Me love you.
Okay. Au kufukuzwa na hiyo.
Oh shit,
creepy.
I don't know if she read.
Kwa ukomendika lyrics ambao ulikuwa umetuma.
No, si ilikuwa nimeban.
Umeban CD ya
ngoma. Like vile ilikuwa tu naanza it was raunchy as fuck. Because ni sinaje.
Yeah.
Like get into it. I think ngoma nne za kwanza nilikuwa nimeplay soft. Kaka hii track 5. Wakati leo namcall umesikiza hadi number?
Yeah.
Oh, number 3. Ah, sawa sawa. Fika number 5. Yeah. Me have to tell you say. Damn,
yeah, it was nasty. Yako ni more nasty than mine. Because mine was coming from a good place.
Yes.
So, sisi ni mafresha first year jo. Album imetokea. I think kwa Zakla, hii ni historia ya Zaka jua. But we've shared the album. Inaitua ni Dead Press, let's get free. Nikamua kuwa free na wo danger. Kamu tengenezea playlist. No, the first song kwa gani?
Mind Sex.
Ajela mindset kuanzaga. It's time for some mindset. Sex. We ain't got to take our clothes off yet.
We can burn some incense
and just chat. Relax, I got the good vibrations. Before we make love, let's have a good conversation. Yeah.
I'm going to try to spark the brain yani kwanza.
Yani unaanza na mic. Kuna place inaanzaga alafu inafika. Now I know you think I wanna fuck. No doubt. But tonight we try a different route. How about we start with a salad, a fresh bread, a bed of lettuce with croutons. Yeah. Hey, shit.
Yeah.
Again, niliambua return to sender. Fuck you. Afuna ukiwa ukiwa
it was my fuck back at you.
Yes, ukiwa 20 that hurts you, man. Your feelings get all hurt. Cuz I was just a hip hop dude, man. And fuck that whatever girl. Pende kabisa. Because after baadaye ukijua unapenda gende, unapenda gende. Alikata tu.
Hey, I'm really just put us through shit. Because, Nini, I also put Woman Tonight.
Yeah.
Mars.
Mars.
Be my woman tonight. Yeah, I'm looking at your face like I'll be testing on it. I'll be tested on it later.
Yeah. That was a good one.
That was,
good
that was one. Yeah.
Yeah,
that was good. You and I was a pair.
Mindset. So kama unata
mindset was too revolutionary for that.
Man. Yeah, bana. It you know, was
for that. You're just looking for a stranger.
Yeah.
Just be my woman tonight. Sitaki siku mingi. Yani nionekanie jo.
Yes, kuzi mimi nikumbusha pia kuna mmoja ni bambaga.
Yeah.
Sana ile. Of course, hii nataka dem mnasikizana tayari. Ngoma inaitwa Underwater. Sijui kama mnajua Underwater ya nini? Underwater ya felt. Mars na atmosphere. Inakuwa gani? For real. Haha, for real I'm like whatever. I love this house that we've built together. I'm trying to holler at the south. Mama, won't you come and put your flower in my mouth? Unajua kishazoea, won't you come and put your flower in my mouth?
Shit.
Yeah, man. Put that flower.
Dude.
Potaraya kukula pudesh ni ujingu. Raya imesikiza nini jo? Imesikiza Andrew Tate for some time. Kuna ikon. Fuck that shit. Yeah,
mchika gila
Andrew Tate. Gila Andrew Tate like, ikibonga juya sex. Kwa like, I want to put my pipi in her. Kinasema tikukudisha nani?
Naka like, nikuwa submissive or something.
Inakuwa gatu zini zile razi na believe like every second unafaa kwa tu kwa revolutionary unajua thinking of personal growth yeah sometimes mimi nataka tu
even coming is your week
yeah
not supposed to come
so ufai ku make faces unafaa kwa tu
kunja sura
yeah
kama zile
check kunja sura nimejua na ngori
she check in opo za River Road
mazi hizo nishaisikia kwa
tule
ile raya yetu iki describe tu.
Yeah, no, you know, like, hey, is this, yes, you understand what I'm going to do, but you don't know what's happening.
What's going on? I'm going
to emotion.
Oh, I'm going to waste my time.
Dema korada.
Kedo yako.
Dema korada, cameraman.
Alisa toka bila kulipado.
Soko tu zile. Najua tu ni mademo mchukulo tu kwa streets. Alafu sasa nao wanashanga hizi vitu za kamera ni za nini. So hey, that's the face you're supposed to
back be. In the day when we used to burn CDs for people, CDs, DVDs, so movies, vitu kaa hizo. Kuna wase kadhaa walikuwa wanakujanga hapo wanataka hizo ma walikuwa wanazita blue.
Yeah.
Blue movies. Yeah,
blue movies.
So of course there used to be a collection. For some reason, I never saw this video, but there were rumors that one of our boy was in one of them. So, yeah, so I saw go up and discuss, hey, man, what are you doing? We're like, oh, shit. Yeah, but then we never.
I'm going to confirm.
Na miskuwa iku confirm.
Yeah, so dude ilikuwa kwa this economy. Ayikuwa kwa economy ya moya.
Eh, ya moyo.
Economy ya moyo ilikuwa different. Yeah. Economy ya moyo ilikuwa.
Because we were doing that biz between, say, 2000, 2001, 2002, 2003. Mm. Paka hiyo time tukaenda YFM. Ndiyo niliwacha. Oh. Then badai nika, yeah. So hiyo period hapo hivyo. One of our boys. Tuseme anaitwa Mike. Hey, mazo umecheki tepi ya Mike ya River Road.
Yeah.
But of course his name is not Mike. I'm just protecting the innocent.
Yeah.
But yeah,
tunajino mayabana.
Kuna boy wetu mmoja tulisikia alikuwa kwa hiyo.
Damn man. Hiyo ni hard kujitetea later in life. Cuz Kenya anajua doesn't pay enough for me to expose my butt ni kwa zile za yuko nani. Wacha katembea.
Kwa sasa era yetu unasema zenu ilikuwa blues. Ungeenda kwa cyber sasa era zetu iko naitwa ngozi.
Ngozi.
Si skin to skin na.
Si nikwambia tu kampo kunaitwa beef. Big bear ilikuwa inaitwa beef. Beef. Unajua ni raya za ocha. Raya ocha imetokea. Sisi tunajua beef ni some rap shit. Raya ocha imetokea ni nyama. Nyama inaitwa nini beef?
Beef.
Yule anza guest nikamjaka fulani kalitanga beef. So afu mko mnaenda mna yenye raya za skizi zinacheza. Majenzi hicho. Mko mnaenda mnajipata kwa room ya raya. Ni karum kadogo hivi. So nyote mmeka kwa bed hii moja. Na mme squeeze. When business is good, there is always space for an extra. Mme squeeze hapo. Kila mtu amenyonji. Kwa sababu mko in your early 20s. Hakuna vile utatoka pale. Kuna tu raya zinajiexcuse one by one. Funapata hizo raya zinasoya kama robo.
To attend to their beef.
Take, yeah. Zizi zinasoya kama robo. I've never.
Eh, mimi basi hizo tumepitia. So your time tukibani wa say hizo ma DVD, of course kulikuwa na hizo ma nicknames, beef, nini, kila kitu. This used to be one guy, forgot his name. Kuna mse fulani alikuja tu yani live. Mse mwingine alikuwa loud. Hakuna sauti na sound kama keyboard hivi. You guys want you to buy me some really nice porn. Unajua sasa hiyo busy yetu tunaidia wapi? Kwa WCA, Young Women's. Sio nakumbuka hapo Karume. Hiyo place gani? So hii ni hostel ya madam. So ukiingia kwa hii hako hiyo ukiingia tu kwa entrance hivi, ka shop kako kwa mlango hivi. So whatever you say inasikika
kila pahali.
Kila pahali. Si alikuja tu yani. Guys want to you burn for me a nice porn. Say go loud. Like, hey,
dude, I'm not here.
Tulia bana.
Tua moto.
Mademu hapa unajua si ubantu CD za mziki. Tuna print.
Mindo mnachiwangori.
Tuna print my documents. Hizo ndio vitu tunajua tunafanya. The other stuff is extracurricular. Hey, maze, mse alikamgame isema be loud. Burn me some nice porn. Watu wana jiexcuse one by one wakitoka.
But inakuwa so interesting kuwa na the same girls walo litpicha through your hell yote. Kufanya tufikiria ngono siri.
Siri, then.
Kuwa wana hapa inje waki advocate. Little girls, enjoy your life. We're like, we wanted to enjoy with you when we were younger. But since tunabonga jia lyrics, one of the things that happens na lyrics ni braggadocio. Na ikikamu to braggadocio, musamaga, I think ikikamu to states. I don't think there's dude that does it better than Jiga.
Because
the fact that he has it, tunajuaga this dude has it. So of course one of my favorites inakuwaga ile ni I never go broke, my name got two G's, J-I, 2-G-A. Check, yeah.
Na ile yake, ile yake nini waga? Ile Range Rover, is that a 4.something?
Yeah, 4.6 or a 4.0. What's the difference between a 4.6 or a 4.0? Need 20 to 30 grand cocksucker, beat it. You're in your car with your bitch, I'm in my car with my bitch. Then unakuja unauliza, what's the difference between a 4.6 and a 4.0? Yeah.
You know some guy like 1 million, oh, I'm so good at math.
Yeah.
Oh, yeah. We're bad. Yeah.
That dude was a nazo, nini.
We joke, brag.
Who can flip a record company from half a key, then turn around, do the math with me. That could mean I lost the count. Why don't you tell me the amount? That dude was on. He was on some shit, like some braggadocio shit.
Yeah.
But kitu moja nimekaa notice, hapa Kenya pia dudes are good at braggadocio. Alafu, I think braggadocio inakuwaga, it in quotes hurts when you know it's real. When it's fake, anakwaga kwenda. Kuzisha chikiguru wazina zina rhyme hapa Kenya. Niko na Bugatti. Yeah, what a tea. Whatever the fuck. Like fuck you, dude. You don't have a Bugatti. So, the Book of Jones. Kulikuwa na ngoma inaitwa Risk. And Risk ilikuwa ni ngoma ya Calligraph featuring Yashinsky.
Yashinsky, yeah.
And I feel like Calligraph hakufanya a good thing. There is something you're not supposed to do, especially because of how we enjoy music. So enjoying music kwa die. So you try to imagine uko Thika Road, eh? Umekanyaga mafuta Thika Road. Hiko smooth mpaka unajiambia ama niseme tu tam.
Ile section jam uisha then ni nyenye sasa.
Yes, alafu kwa hiyo time
unaweka achilia.
Uko ndani ya Mac X. Kusikumbuka kuna time nyingine Mac X was the shit on this street. Kumbuka.
Kama 2010.
Mac X was the shit. Unakumbuka like one of the most famous Mac X's hapa Kenya ilikuwa ya Yves D'Souza.
Yes, yes, the black one.
Eh, alikuwa pimp kufanya nini hicho? So wewe try kumjinjua uko ndani ya Mac X yako jo just cruising. Alafu unasikia Maybach imesundwa kwa lot. Mac X inasukumwa na bot. Atikele. Yeshi na kusema hiyo rhyme ya. Yeah.
And you're there with your bitch.
Yeah. Oh, shit. Zikine waga hurtful. And the reason why that's hurtful ni. There's a literal Maybach. Like this dude has a Maybach.
If he has a Maybach.
Yes, he has a Maybach.
Maybach.
Sino kwambia, that's the reason why this rhyme hurts. Ningekuwa hana Maybach, it would have meant shit.
Unajua? Yeah, yeah, yeah.
Hey, but your Maybach imesundwa kwa lot. Makex inasukumwa na bot. Oh, shit.
Omolo, nimeumia kidole leo.
Usikia unajua, yo, unatoa ndai kwa barabara, so fuck you, alafu niendelea. Yeah.
Nimeumia kidole, so siwezi sema fuck you vizuri.
Wa, hey, 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 yo, hey, that was a dope one, man.
Yeah, hizo ndio zile dope bars.
That was a dope one, man. When it's real.
Sasa yeye unajua hata ukiingia kwa kaya. Ongelea tu
Makex.
Makex jo.
Eh, mbochi akali.
Na mbona unaweza try hapana?
Hapana kadem jo. Kama ingia kwa leo ni mbochi akali ni. Mnapitana hiyo. So that was a really good. Alafu pia nakuonyesha vile tukidigress kidogo. Kenya tumeanza ku disrespect a few cars, eh? Like for example, nowadays I feel like nini haipatiwi respect na deserve ndai gani jo. X-Trail.
Mm-hmm.
X-Trail ukicheki bei yake unacheki na fight na bei na kina not I think Vezel Honda Vezel Honda according Vezel. To me X-Trail is a much better car than a Honda Vezel. Yes, like from even how it looks how it ama because I feel like Honda Vezel waka dogo kiasi there's something about X-Trail.
Yeah, okay, X-Trail, so, X-Trail.
Yeah, majusi naitongwa Nissan Rogue US inaitwa Rogue
ama mimi nime tuseme tu yani Honda kuna Vezel. Period ilifika nika lose interest kwa magari. So ukiniambia majina ya hizi models
and so Honda Vezel.
Honda Vezel ndio hata ndio naichekia hapo.
Unachekia chiku to me Honda Vezel na X-Trail as if I got the same price. According to me I feel like nini should be much.
But its design yake iko sawa.
Yeah, iko sawa. I just feel like it's smaller. It's smaller than an X-Trail and I feel like even so performance unacheki like on average inaanza na 1.5 nini waga ni 2 liter kwenda juu if I'm not wrong man. Yeah, I don't know but yeah
but for me nini X-Trail waga na kaishi makake
yeah
I sijui like the new talk of town in a
I don't know how it ended up falling kwa so, the pecking order ya Kenya that in a compete ki price na vitu ifai compete nazo according to me are they kasi boy that wasewa trust Nissan that could be the reason
because even then it's na ka beast mode this
was extremely squeezy man that
2022 kwanza
yeah
ka fit
unakwambia Juma Juni inatongwa Nissan Rogue
kasi
hizo raya za states inaitaga hivyo
na commit na best yangu unacheki vile ngo show history ya lose interest na magari so mimi na Chalo kitambo tulikuwa tunaongea gaji ya hizi ma kishafika hii midlife crisis mali nimefika saa hizi tulikuwa tunapenda gaizi ma hot hatch zinaitwa hot hatch so one of our favorite hot hatches was a Ford Focus na Honda inaitwa Honda Civic Type R jana breaking news Honda Civic Type R is coming to an end wametengeneza ya mwisho ya so I'll never get to achieve my
kwa nini maniniwa is it not popular or they've just decided it's enough
I think we may decide ni enough because everyone is now going to the electric route so the fun of driving those small cars ni kuzi push to their limits
with
their engines and stuff.
Mm.
So wame decide to make moja ya mwisho. They made only how many wametengeza 30 only.
Mm.
Only 20 went to Europe.
Oh.
Na UK only 10. Mm.
Mm.
So chances amse kukuwa nayo itakuwa hard sana.
Oh, sina kiusa hiyo agapoa because value ita shoot, eh? Itakuwa ikina appreciate,
ndio? Mm. Yeah, yeah.
That's the best thing because that's another thing Kenya tujuagi.
Mm.
The story of ndine is appreciate, unajua? Mm. So
nani ile make Harry zikweza madem. Unajua kuna gari tu. Kuna mtu nayo. Because a lot of Harriers they just
tuseme squeezy
anti wa haria
oh squeezy or maybe anti wa haria but ile kitu nime notice kwa barabara squeezy like kuna more chicks driving than guys. I don't know if you guys have noticed it.
Okay.
More chicks are driving than guys out of 5 cars but akata tatu ni
kwanza ma CX5
so ja dem unajua anaweza drive hata bila ku kuiwakia.
Mm. Hapo ndio wewe upatikana.
She can ride then drive.
Hapo ndio kuna nyiko atakupata. But yeah.
As it's reality. Yeah, Kaman is a rider then and drive. Mm. Probability a dude cool. Like that ride. Happening.
Yeah.
It's harder and there's nothing wrong with that. Use what you have, man. Mm. Yeah, like if you are to be realistic Donani Huda na Vera Sidika, what do they have that ina disavizo magari za kifahari.
Mm.
The fact tu wako na
Pudesh.
Na unajua kuitumia. Mm. Kwa sababu lazima pia ujue kuitumia. Juka ujue kuitumia utakuwa hapa nje
na tabu. Umekalia tu.
Utakuwa umekalia tu. Umekalia wealth.
See what you're bringing to the table. What you're banging on the table.
Yeah. It's crazy, man. So, tukigo back to easy braggadocio rhymes, eh?
Mm.
So tumetoka kwa hiyo. So, mekubali Makex na Fox kumwana mbocha ma.
Wazi. Wazee.
Kali. Kwa sababu another nini Makex, famous Makex ilikuwa ile ya King Kaka. Nakumbuka.
Mm.
Yeah, nataka sana kujua King Kaka. What are the views on King Kaka kisikia hivi? Does he feel some type of way?
Mm.
Yeah, but also of course another dude who really anajua kudu braggadocio rhymes pia waga nani anaitwa Nyashinski.
Nyashinski.
Yeah, so kwa hiyo kulikuwa na ngoma inaitwa Bluff. Kwa Bluff ilikuwa ni millionaire na nalia ni kutaf nikakuwa high paid see enough. Sikio jo. Millionaire na nalia ni kutaf.
Yeah,
I try to imagine you Joe like.
Yeah.
Alafu na ni kama kuwa high paid si enough. Asia kama kumsani uko zile za whole come rush your invoice Joe ya 40k ukasema yes I'm showing up. Usizi dude excuse me jua like for corporate gigs dudes are even quoting millions eh.
Mm.
Yeah. It's something that ungeniambia kitambo inge happen.
Ingekuwa ngumu. Yeah.
But nowadays dudes just quote like a million. Nakumbuka nikiambua kina nani nakumbuka alikuwa tuna ngoma kama moja kina Fathamo wakiperform ile ngoma kasikie vibaya.
Mm.
Wakiingia kwa stage watu wawili ilikuwa at least nusu mita
punch
so ni tuchwani nakumbuka
tuchwani
and remember it's like hiyo time wako na like one hit ama two hits.
Mm.
Eh, unajua kuna watu ni discography like if you are calling.
Mm.
There are few people if you are calling it's a discography kitia jua unajua jua ni za stay on stage for 1.5 hours.
Mm. Yeah.
These guys can't stay on
catalog.
Stage for hana hiyo catalog ya 1.5 hours. Nacheki.
Mm.
Nani at least hiyo. So
Jana nilikuwa nacheki Instagram ya nani. Anaitwa je mse Tonde fule best yet kwa na
spike
tambo.
Mm.
Kwa amepost kadem fulani kana perform on stage. Like a huge stage imejaa watu.
Mm.
Ameshika tu mic.
Mm.
Alafu ana dance. Anashika mic tena.
Mm.
Afu wana dance. Oh,
lip-syncing.
Yeah, lip-syncing.
Mm.
Watu wamelipa $300 ticket.
Oh. Yeah.
$300.
Yeah.
Mm.
Ni American?
Ya, American.
Kwa American waga wataki history ya lip-syncing.
Hey, kademi kako hapo mazini ka TikTok. Nika hata kukakumbuki lyrics za song yake.
Mm.
Unasikia tu ikinimbo huko kwa background. Anaika mic chini, ana dance.
Yeah. So kuna time anasahau wana lip-sync.
Yeah,
kwa kuna tona joku lip-sync paka you won't know there.
You won't know, yeah.
Yeah.
So Tonde fanasema hapo hivyo likuwa ni $300 a ticket.
Mm,
na kumeja hivi. So Tonde fanapiga hiyo design ya. Back in the days, situkini ni ulikuwa na wase watatu kwa bar, you are rapping for three guys, so you have to put your
you have to perform,
you have to perform,
you have to show them why they lit, they paid for that whatever.
Exactly, yeah.
Konene, soon mekoni kibonga na waso wako US, najua? Na waso wangu wako US, jo. Kama badu uja join Lemfi, jo. Nangoja nini? Make sure metumia promo code Ekonene. But saizi, wacha nibonga na waso wako Europe, na pia nibonga na waso wako Brito. Usisahau kuwa, join Lemfi, natumia promo code Ekonene, so that on your first transaction, your 100 euros, utabaki umepeta 10 euros cashback. Na kwa huko Britain, on your first transaction, your 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So nangoja nini? Baki umechangamuka. No sahau kuwa, bado ukiwezo ma area za majuu, utabaki umepay your bills hapa, Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako, internet, ama unataka kumlipia stima, unazatumia pay bill haraka haraka. Madha niza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till, yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa Lemfi, unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code Ekonene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Ekonene.
Yes.
So Ian, wewe Yashinski,
Shinski yako kwa level yake. I think ni vile you sing, you expected sana kwa nini, kwa rap.
Yeah.
But kuna hii ngoma imekuwa tu kwa heavy rotation. Niko naisikiza jana usiku. So I was now more keen on the verses, zile vitu wanasema. Niko naisikiza usiku. Ngoma inajita Dopamine. So kuna hii, I think the hook ni days of mine of late, zote ni holiday, jimula ni long, nacheka na confidence.
Mula ni long.
Yes, I long. Get. Yeah, okay. Nacheka na confidence. Because a lot of us, si vitu, wezi kuja hapu useme, mwafuko na hii. Kila mtu anakuanga, zile tu za kisapire. Na huko geria man.
I
don't want to jinx anything. But sasa, ata yu kucheka na confidence. Ati kila siku ni holiday. I'm there like,
damn, man.
Kwa like, naeza taa kufika hii level, that ukona yu assurance. Bila ukuna sema ati, you know, kama wana cheza ngoma mbili, wana make tuchwani.
Yes.
This guy has a catalog.
Yeah, him, it's different.
But, and I'm listening to this after show yake.
Yes.
Ile show, man. But you get now where he gets there. That braggadocio type shit.
Because
even, tukiwa na nani, tukomenda rehearsal
yeah.
Ya hii show, man. Eh?
Yeah.
Tukienda tukaeka Utazoea.
Yeah.
Because Mav really loves that song.
Utazoea, that was, that dude, like, rhyme scheme. Yes. Everything about that song was perfect. Like, he did it. Alafu kwanza hiyo story ati ni rap ama melody yende na decide
kama
ni
rap ama decide kama melody.
Nashika bass, mashika hizi bass kama ni felony or some shit. Like, that shit was dope, man. Like, lyrical.
Yes.
Yeah.
So, kuna hii part yake usema, saka form, back account ya chekwanda perform.
Yeah.
Paka tulimuliza, buta ya ni lazima ungeka hapo.
Yeah. Yo ngoma ilikuwa. That was a lyrical masterpiece. It had everything.
Yeah.
The chorus, I think, was the fact that the chorus were galite. Baby, I'm too good for you.
And then sasa na get into business.
Then
na pull up na gari 28.
Yeah.
Only present and as I relate. Two stories exaggerate. Oh, shit. I love after that. I love to suck a form.
Baka kaunti ya tukwanda perform. Baka kaunti ya tukwanda utazoea.
Utazoea. Fako za kisos.
Utazoea.
Na kunikosa.
Utazoea. Na hafiki come to real, like, this is the rarest dude.
Iyo ni kutungwanda kuwa uliza tu semezi. Because it looks like you guys have a rapport with him. And I know he doesn't sit for interviews, but I've met like Muliza.
Funny thing, that's the first time I met him. Mimi meet first time up.
Yeah, I think that I tripata na UP. Mpaka UP aganza kunienjoy kuzoa kama best sana na UP. Unasema mwapio na dai interview.
Pio mwenye mo interview.
Unasema yani ukishaskia hivyo unajua tu cuz that dude anakuwa chini ya maji. Yeye tu aliamua like that's his whatever. The first any podcast that gets him will be glad because he rarely does that shit. But you have to.
But I think like, if he's to go anywhere, I mean, what one of them appreciate?
Yeah.
I'm just saying.
Because hiyo ile ngoma jo ilikuwa na vitu. Katari wani Capital City na meza wa shamba. Huyo! Wanapotea. Mimi nikisha shika mikwanja. Huyo! Na wachorea. I'm big enough kuhitaji bouncer. Huyo! Unajua? Ana Romeo. Like this dude. Big enough kuhitaji bouncer. Now I'm there asking like, do you actually have a bouncer? Because I've never seen some security dude nyuma ya Nyashinski. But nila dude nakwambia like I'm big enough.
I'm big enough.
But still, so yeah, he come to braggadocio, man. That's that's like one of the best
kutu around.
Yeah.
Wewe uko na some braggadocio stuff?
Yake.
Wewe.
Yake ya dozi. I never had the money. I never had the money, man. Braggadocio, yes, I feel like
who can rap better?
Yes.
That was yeah.
Yes.
Mm.
But yoku cause you need nini kusata kakai kwa hii yake kwa tai chi niko na bed sitter huko kwa bed sitter
yeah
unajua yote dai so it takes you time to notice that I think hii niko na bed sitter means that he has
six bedrooms
like six bedrooms huko kwa bed sitter
yeah
kwa sababu ya zaga huko kwa traffic bila AC una scroll tu malele IG Yeah.
Although I could guarantee utani miss.
Yeah.
Although time here to mwaf ungeza kubrag juu ya door because I don't think at that time kulikuwa kuna rapa alisha get door mob kushinda ile Benson and Hedges.
Yeah, hizo ma Benson and Hedges
no yeah, so matati. Technically alikuwa the first rapper ku get your door.
Yeah, yeah, because like
ku get your budget. Yeah,
yeah getting hizo money. But yeah. Hey, you do gana nini? I think you know, that's like one of the things you have to alafu those rappers that have it when they brag it makes sense because apa pia nishona kama rappers hapa Kenya jo rapper jo ame sota iko kwa nini kuna sinene na anapoka juu ya vitu hana nikoseza I know it's aspirational but when they are dudes who are actually doing it now it becomes faking it unajua before people started doing it unatiki unatikia wewe vile ulisikia hii raina ponga juu ya Maybach you actually thought it does not have a Maybach
thought it's just a vibe maybe ku hiyo imagery kuwa koki
Maybach iko jimesundwa kwa lot jo si mimi hakuna kusunda kwa lot ningekuwa nusu
paka kwa nani
kanyaga mafuta
gari for each month
Maybach
yeah Maybach inatunika tu Maybach peke yake yeah so you have those rappers than nini so cause ile kila unikatiaga ni kuna upcoming fulani shaisi ya kisema suki nini kama angalia ngajua hii raya ta inanduka jasho say inaniambia nini no chiki if it's not believable it becomes bullshit so yeah but vile tumesema of course kama wewe ni rapper usitake our word if you want to brag about having it sometimes in it or speaking it into existence
to existence yeah, some other times it's speaking somebody else's story Wewe unakumbuka kaka kitambo hivyo ndio rap ilikuwa a lot of like rappers used to rap things about their gangsters wale wasio walikuwa na sponsor wanafanya but they couldn't do it because feds so the rappers used to rap from their perspective then ikafika hiyo level ya watu wakaanza kusema keeping it real hiyo ndio iliharibu kila kitu and I blame akina Raekwon for it
because
now it meant you have to rap about to speak your life sasa unapata wase wanashutiana wanaenda kusema vile alishoot mseko kwa kona gani na akamwacha hapo so it's becoming a bit
becoming violent and stupid
so, just make it like movies we don't believe Rambo was in kunaitwaje huko
Cambodia
killing all those
guys
yeah so just make it if you can write it me kaka kuna rapa anajua ku paint pictures za ku nini ni Last Emperor. I don't know why that guy.
Yeah, that comic book shit.
Yeah, alikuwa anadu vitu za comic book yani zile.
I think at we come to bragging. If you're bragging about your skills, sawa. I think when you start bragging about wealth, that's when it becomes
fake.
Unajua? Ama when you start bragging about being a criminal and you're not. That time you're faking it. But kianza ku brag to your rhymes vile wewe ni mkali, unaweza teleport to the next. Hizo ni poa. Unajua cause to me like one of the rappers I used to love kabisa and I feel like he switched his whole style ilikuwa Gakanibas ilas jima ilikuwa ni maspam can scramble the eggs you know woman's ovary you know shit kama hiyo like that dude used to I possess Need the ability to run at high speed without bending my knees. That's like the imagery. You'd be there like,
I push niggas to the left so fast, their hearts end up on the right side of their chest.
Yeah, I'm not like, kuna yo shit. We used to love it. So if it's that, like, either the image where you take it to the next level, sour. But if it's bragging about wealth, the fact that there are people actually doing it, now it becomes your fake. Before, unge brag jizo vitu and people are not doing it, then you are not fake. You understand? Does that make sense? Yeah, but now, right now, unasema niko na Maybach, auf umetokea. Ila ingine iko na Maybach. So now
wewe
yako iko hapo.
Mbaki hapo hivyo na gari zako sita ama ni tano. I think kuna wase kama mimi niko na gari tano.
Yeah.
Mitsubishi, Nissan,
yeah, oh.
Subaru.
Oh, that's it tegereza. So I think ni hiyo like pia maybe kwa the new generation man, make some playlist for them girls them.
For them girls them.
Yeah. Ian,
yeah.
Tukumbushe zile zako.
Zako.
Kwa zake zikuwa worse than that.
Yes.
Yo, apusi ini. We put me tingde, yeah?
Kitu fitu nilikuwa nishaga yuwa mali, so that he...
Oh!
So it actually happened.
Yeah,
you spoke it to existence.
I think I just wanted more.
Oh, you wanted more, man. Nikuwa nafikiri ulifanya ikakauka, jo.
Me tell you say I love it when push the pussy in.
Yeah, I take it.
Jamaican.
Yeah,
but vibes were gana nini? Vibes were gana za ovyo jo. Say, kuna ingine nasema a pussy hotter than a pressure cooker.
Do I want that really?
That's a funnest, man.
Yeah, that's a funnest, man. Unatoka hapo, she literally burnt you, man. Like by the time unaenda nini, Wacha tumalizia na stories za sayansi. Historia nini nakaa, it's actually real, eh? Nakunga last time tulibonga, but history ya ageism, I keep hearing it so much, eh? And there's another nini that I ended up sharing, like when I bonga your story, like the way they are solving problems, and by solving these problems, one of the side effects ni brain ina kuwa yanga, and so it's safe to say it's easy, like in the next, I think gen alpha right now who live for 150 years. A gen alpha, not a gen next gen beta. Gen Alpha. Kuna Gen Alpha taishi for 150 years. Because what basically they are doing is, no, just sisi, we can never admit, but the only reason sukubali death is because we get old. Otherwise, you don't count days. Hakuna mtu kaga chini unasema, I've lived for this amount of time. Every day ukiamka, you feel, alafu the older you get, the more you realize that the same way we used to feel in our 20s, the same way we feel like right now. The only thing is your body has become older, but you still look forward to the day. You still enjoy the day. You don't sit there and go like, I need to have 15 years ni kufe. So the fact that we don't count the amount of time left means that you can do 150.
For as long.
Because don't forget, you're not aging.
What is...
Yes, it's like how age.
What's the part that you want to trigger with the brain?
Do you have... There's a protein.
So you stop aging.
Yes. So there's a protein that wanajua afu... Some are even saying itakuwa ni pill. Utakuwa kiju, unakunywa pill. Your pill ina trigger your protein. It's the protein inakuwaga very high kwa watoi. So that's why watoi unachikigi. When they are aging, when you are still a child, you age in a good way. You are still very young, skin iko smooth, nini iko smooth. But at some point, body yako yagina produce less and less of that protein. And the minute that it starts, that's why it's also unazaka, sisi unaumwa na mgongo. Unachiki kuza hii kurepair, ile kitu kuinafaa kurepair vizuri. Alafu unaza kunini. So unapata a lot of this shit. Shantake vila mtu mbogo, if you believe in your brain, you can actually heal your body. So it's the same shit. Now your body produces more of that, and so it's interesting, man. Like in our lifetime, man. Wow.
They've discovered aging like a disease. Eh?
Yeah, but sasa shida ni Africa. Bado ndio tutakuwa tukichoma jo. Sisi ndio tutakuwa tukikufa early. Because you understand, we don't embrace science. So sisa tu embrace science jo. Kabla tu Takuwa Methusela, Methusela. Lakini sasa shida ya Afrika, zi, na hiyo ni sisi. Do you know who will live for very long? The Kasongos of this. African president will live.
Yeah.
Utapata raya M7 ijo. Kwa sasa hizi M7 ya patiyo tembe. Ojo M7 ya patiyo tembe, jo mhoze na mdedisha. Ojo hivo?
Yeah. Yeah.
Mhoze na mtandika risasi. Kuse M7 ijo atakuwa youth man. Amekazia Mhoze tablets. Yeah. I don't think African presidents will impress death. Najibu?
Yeah.
Kuse ikila.
Yes, like, by the way, news ikizidi kumuendelea hivi.
Yeah.
Kusho M7 atanza kutafuta hase. About it, the prototype. Unajua hile bado ajapitia.
M7 yama kama.
Yeah.
Na nini na hiyo era ingine ya Cameroon. Nituwa Bia. Paul.
Yeah,
hey, iko iko na dementia.
Iko na.
Oh, did you
jump? That you are make mistake to ipate tu tembe tu. Imeza. Afu yote mimi nasema kana ina work so fast. Like in 72 hours to oh shit, I'm the president of Cameroon. Rejelisha saa hiyo ni president. So zile raya zilipatia tembe zitakuwa oh shit.
Akumbuke sio ringine tu.
Yeah, jo. So yeah, yeah. It's
you saw nani uliangalia nani wasn't happy handling nini passing the instruments of power.
Eh,
naitwa ni Mohozi. As in that country should just be a monarchy. Because sasa sani yake ni alimpatia sijui a copy of the constitution. Seriously.
Yeah.
A copy of his book. Mm. That's Museveni's book.
Yeah.
That's not Uganda's constitution.
Yeah.
Hiyo ni inaitwa ni ni ka playbook. Because he can alter it any way he wishes. Alafu kadungo kale kasuote.
The people of Uganda love him.
Alafu kadungo. But alikuwa anampatia zile za niyekie tu vizuri. I'm coming back for them later. So that's the new defense. And I don't know what he was doing, because hizo vitu mtu pewana si mjeshi ama anything, but he just had to be there kwa
yes yes
so queen for see you nini.
But I think I love science and what science does, but this is going to spoil Africa. Africa, I think democracy itaisha. Mm. I medicine kipatikana.
Mm.
Democracy. Because we try kuniambia, if Moi knew he had another 80 years on earth, nafiki Moi ange kubali, wajua kuna ile time alikuwa, by the time Israel na nitoa, nita kwanubakisha tu miaka kidogo ni dead. Macheki.
Ange sema tu, can we rule for the next 100 years?
Yeah.
Ange kuwa sure you'll be there.
Because angalia, usha unagata Kasongo. Kasongo akibonga juu ya Kenya, yu bonga juu ya turning us into a third world by the year 2030, juu by the year what? 2050, sindio? Hiraeme za hiyo dao. Alafu mwati elections in the next 5 years. the next year kwanza.
Yeah.
Hiyo ni weni nyanyako jo. Hey, constitution itabadilishwa pale haraka juu. Hey. Hapo leo hata hizi nini? Hizi raia zinakuwa kwa front line, zitakuwa siki unapigwa tu simu namba. Sasa tuko na vitu mbili unaweza meza. Unaweza meza risasi ama tembe. Unajua tabisa tembe? Ukipatiwa that long life, we all assume we'd never, but if you are living it without pain, you can move. You can reverse aging. Inasemekana ita reverse a lot of diseases because the fact that now the body ina nini. So even with that,
even the organs as the age or something like that.
So you, with that engineering pia, they'll be able to engineer tumors. Najua. So tumor inabakime. Inatakiwa tuna stem cells zako. So kuna a lot of shit. Like they've discovered so much. Like I think ni isn't it wisdom tooth. Thomas Nagoga. Ni gani zisua? Sutoaga?
Yes.
Hizo za mwisho.
Hizo za mwisho.
Hizo ni wisdom kweli?
Kwa hizo ndi waga zina cause problems.
Hizo
huko mwisho. Hizo waenda kumea zina.
So hizo apparently zimeja stem cells. So stem cells ni za tolewa.
Because they're regenerating.
Yeah, so a lot of stuff that tumekuwa tukifanya tunarusha, inaenda kustop. The more that, the same way ushasikia kuna ninjas nasema like in the future, like 100 years from now, human so your time watakuwa kituangalia ni kama tumechizi. Cause burial itakuwa vile sisi tunafanyaga. Itakuwa inatumika ni kama spare parts. So the younger you are, the more body yako inaza, this part can be used on another person. So inakuwa. Alafu now scientifically pia sunajua there is nothing new. The same way phone utengenezwa from recycled materials, sisi tunatengenezwa from recycled materials. That means that the cells in your body, if they were, you had to check the age of the cells in your body, they are billions of years old. She's going to go shit. Like, that's, I mean, who understand kwa nini ninja soma? Ah, for that, yes, because science was so complex that when you think about it, yeah, they're like, ah. Chuka mamulichekia ni degrasta iso na kibonga juya. If you had to move at the speed of light, at everything in a coming, it was
standstill.
Yeah. So at juu neza move, you kif move up mpaka weke ni Andromeda. Water field ni kwa umetumia, sijui how many seconds. I think ni 4 seconds. Lakini by the time unarudi Earth, itakuwa 4 million years later. Try to imagine that. So what's easier to understand? That ama kusema, unajua likula matunda?
Unapata kasongo, unasema tutambale. First time ijaisha.
Yeah. So understand, I understand kwa nini wasu follow on religion. It's easier.
It's easier to comprehend. It's you die, you are born. You learn how to nini comprehend. You marry the person nini, and if you're good by the books, you go to a better place. It guarantees the best thing about religion, and why is the books that are affiliated to any type of religion a bestseller? It guarantees you a life after death. Science unaenda kuangalia life after death. Just record yourself. Ingia studio.
Ocha niocheze hii. Ilikuwa nani? Neil deGrasse na who actors do you want to go on?
Now you want to freak out? I don't want your head to explode. You ready?
Yeah.
Okay. No, you're not ready. Are you ready?
No, I'm ready.
Okay. Okay. The faster you go, the slower time ticks.
Say that again.
The faster you move, the slower time ticks for you as seen by others.
Right.
As you approach the speed of light, time continues to slow down.
Yes.
At the speed of light, time stops. Which means for a photon moving at the speed of light, when it is absorbed in your retina, it is the same instant it was emitted at the Big Bang 14 billion years ago.
That's what I thought.
The photon gets emitted, bam! It's in your, as far as it's concerned, it is in your eye in that same
instant. Can we measure that photon and observe the Big Bang?
I know that came from the Big Bang, and I'm watching it, and it's taken 13.8 billion years to reach you. But if you are that photon, it does not experience that time delay.
So, hii, utasikiza hii, utasikiza Pastor Kanyari. Because if you can't understand, itakuwa ni fake. Afu, utapata rai inasema ni fake, ikitumia science, inatumia internet kusema ni fake. Ukiuliza Buddha, okay, so you understand Big Bang. Unaunderstand vile internet work. Pia you understand, lakini Big Bang, unaunderstand. So, I always understand why people go to religion. Because if you are to ask me to explain it to Neil deGrasse, amesema, pia mi sijaelewa, but I just know that some science, if I was to sit down and force myself to understand, I can understand. Unaelewa? But it's easier to understand that the pastor, and it's easier to kujiambia that the person who ali make photons is out there worried about who you are fucking.
How much money you bring him. Unaona ile video nakutumia ule demo wa nini OnlyFans. Akiulizwa kayo type.
Skucheki yo.
Nilizo kai utoa hiyo 10%. Kasema ya utoa. Alafu, kuna kitu ingine alisema, if you guys have time, I can try and find it. Me, I was questioning whether that video was real, because ameka hapo na watu waga ni Catholics. Ni wakina nani hao waga na
nuns.
No, fathers.
Fathers Catholics, and Catholics, right? Ameka sa na priest na nun. Sasa anaji explain vile yeye huaga ana make sure how much money kwa nini kwa OnlyFans. Alafu wanamuuliza, so why you type? Asema 10%, yes. God damn it.
Okay. Cuz hiyo time una do hivyo, maybe pia naweza cheza hii kitu moja kuzinza kuaga interesting. Kuna boy fulani alikuwa na alikuwa best yangu at Facebook, alikuwa anaitwa Houston Mwakio. I don't know where he went. I hope he's okay out there. Uira ilikuwa ga flat earth kabisa. But kitu moja ile Neil deGrasse alikuwa anasema, history proves that the earth is not flat. Kuna very simple experiment ile Neil deGrasse peana.
Prove the earth is not flat. Okay. Do you have tall buildings where you are? if you do, and a sight line to the horizon, positions people from the ground floor up to the top floor and have someone hanging out in the roof. And all you have to do is, at a sunset, when you have a clear view to the western horizon, have each person looking out the window. When they see the sun set below the horizon, have them raise their hand or shout out. And you will see one by one, in sequence, each person raise their hand until the person does so from the roof. That tells you that the sun is disappearing behind a curved surface. And if Earth were flat, when the sun set below that edge, everyone would raise their hand simultaneously. Or you could look at photos from NASA.
But nakumbukaga, according to some conspiracy like, theorists, kama ziko tunabonga juu yake early in the show, everything is a conspiracy. So even the shape of Earth is a conspiracy. Like, somehow Earth is flat, but people have kept it a secret. Wasana sema ni round. Alafu unajua vile nakuaga, like, hizi planets zote zingine ni round, but Earth...
Earth ni flat.
Okay. Yeah. Unfortunately, I'm not finding...
Yeah. Ujiza kupata nini?
Yeah, because we can make a group, but yeah.
Watu unashindwa ni aje juu. Tumetoka from hip-hop, tumejipata mpaka
tumonga juu ya sayansi.
Oh my God. Hey, you liko ni...
Tunaruka juu. But out there, man... at the end of the day, kila mtu aishi maisha yake, si ndio? Yeah. I think maybe tukimalizia show, one thing ni watu wa accept two people can have different opinions. Yeah? Mm-hmm. If you have to counsel people for them to have your opinion, then yeah.
Mm. Yeah, and also, Nini, look for ways you can try to change things.
Yes, not just criticize.
Not or break things. Just you can make it. You can make a change. Use the proper avenues.
Yeah. But after here, you can do a whole thesis on how the day that France decided it was going to continue exploiting Africa. So, inakuwa, I remember that day like it was yesterday. A cook by the name Ombachi sat down with a musician by the name Bien. And as they ate the meal, France decided... we have them.
Econel.
Bon appétit.